robala ka putso yaka ba swele mfana
ba swele mfana
itlo dula re go popola pelo e go shoko robala ka putso yaka ba swele mfana ma kombo itlo dula
Robala ka kutso upomole ka kahizo.